maisha yangu
nasema
nashukuru Mungu kwa mema yako mengi e Mungu
nashuhudia
upendo wako katika maisha yangu.
And cut! Is that right?